Sisoniso, Sao 32, kulatelela Jesu, fela anosi. Satani, ubatakulima Kriste, vanahane kubanima sherengi amangata, litino nilikazengi na kokau fela. Ubatakulima Kriste, balibale mulimu, kono, halu kala telela Jesu, ukalu bwonela kuzelu toko kau fela.